Mungeri ye muba na buwe kulabe yanzizda nyo Sabasajja Kabaka empologoma ya Buganda. Segwanga Kimera Frederick Ronald Muenda Mutebi owokubiri oloku sima na batandikira ho semaduka owebyo obulimi asoke deddala mustaze eryo. Semaduka ne yateekeddwa mu kibuga Mubende yaguddwawo omumyuka owokubiri wakati kiro owekitiibwa Robert Wagwansibirwa. Omusasi waffe Ssebuufu baana ba Kintu Kironde kaabituwe.
Basentebe abebina byobwegasi eri abalimi n'abalunzi abeegattira mu ssaaka ez'enjawulo e Mubende beeyanzizza nnyini Ssaabasajja Kabaka olw'okubatandikirawo ssemaduuka nga aliwamu ne Stanbic Bank e Mubende, gwe bagambye nti mu kaseera akatono ke yaakamalawo abayambye okwekulaakulanya n'okufuna ensimbi okwongera mirimu gyabwe egy'okwekulaakulanya. Bano bakulembeddwamu Lugemwa Wibba Force w'abagezza ssaako ngali wamu n'ensereko okuva mu ggombola ye Kasambya era ng'ono yuwe ssaako eya Kasambya ssaako. Bategeezezza nti bafunye ensimbi ezisukka mu bukadde 13 ezibayambyeko okwongera amaanyi mu by'obulimi n'obulunzi ekibayambye okulwanyisa obwavu. Bano bannyonnyodde nti olwatandikawo ssemaduuka ono w'obwakabaka bwa Buganda mu ssaza lino ery'Ebuyekula ng'ali wamu n'ab'emikago okulwasa omuli Stanbic Bank bajja ne basaba ensimbi ezaabaweebwa ze baguzeemu endokwa z'emmwanyi ne bagabira abalimi ab'enjawulo okwongeramu amaanyi mu bulimi wamu n'okutumbula ekirime kino eky'emmwanyi kwogatta n'emirimu ebirala mingi egy'enkulaakulana. Bano bagasseeko nti balina essuubi nti enteekateeka eno egenda kubongeramu amaanyi nti kubanga era kibalabiyeeko kimala. Bwe bati kwe kusaba bannaabwe abalimi abakyali mu disitulikiti eno ey'e Mubende n'abalunzi abatanneegatta ku nteekateeka eno ey'okuwagira ssemaduuka wamu na bonna abalimu banguwe basobole okulaba nga beekulaakulanya.
Kale nno aba Stanbic Bank kye baava batutuukira ne bagamba naye mmwe tubalaba mukola mulimu okufaanana ogwaffe naye tulina omukago n'obwakabaka bwa Buganda era tusobola okubeera n'omukago nammwe ng'ababageza ssako okuyitira mwatutwala ng'ebibiina Amos ne batuwa ensimbi ze twongera ate okuwa abantu ba Ssaabasajja Kabaka abawangaalira mu ssaza lino erya Buweekula ne disitulikiti yonna ey'e Mubende okutwaliza awamu. Eno y'emu ku ssako ezikyayimiriddewo ezaatandikira ku mutendera gw'amagombolola ekyo ne gavumenti ya wakati esobola okukiwako obujulizi. Kati we twogerera twagala okwebaza Ssaabasajja Kabaka olw'enteekateeka eno.
Kasambya ssako tuli basiimu nnyo ku lw'obuweereza obw'amangu ku magoba amatono mu budde era ekiyambye okusitula ennyo ebyobulimi mu bammemba b'Akasambya Ssako. Stanbic yakatuwa obuweereza bwa mirundi ebiri.
Ssebuufu baana ba Kintu Kironde CBS FM e Mubende.